yapita, nikiguna ushafika, inaganyo janita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa, vya firani na musa vingi. Nikilala na utakama, naniita, nafumba macho, navuta shuka, naona na pumba zika. Unishika, ndipo hapo, nafarijika. Mambo yako, mahaba yako, ndo mana natono nukawe.
Wana, 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 pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana, 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 pale tulipo kutana, namba kubadilishana, nafsi kukubali.
Yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo ganzi. Meni maliza hasira sihu mwe kisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize.
Watu ume washituke, roza ozi waume.
Nini pike ule chote, unenepe upeneze.
Wana, 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 pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana, 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 pale tulipo kutana, namba kubadilishana, nafsi kukubaliana.
Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe unikumbatiwe. Hata watu watuone wakahadithie, nitambulishe niringe niwavibie. Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatiwe. Ataliza tuone akahadithie, nitambulishe nitambe niwavimbie.